Wolsey Community, what we believe and what we practice. Jamii ya Wolsey, yale tunayo amini na kutenda. Wolsey Community is a community of the way. The way is Matt, truth, justice and righteousness. Jamii ya Wolsey ni jamii yenye njia. Na njia zetu ni Matt, njia za kweli, zinazozingatia haki na zenye uadilifu. We believe in the teachings of our elders and ancestors that the Creator God created the universe and all life and placed inside each of us part of the divine spirit. Tunaamini mafundisho ya wazee na wahenga waliponena kuwa Mungu muumba ndiye aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyo na uhai. Kisha akaweka ndani ya kila mmoja wetu kipande cha Roho Mtakatifu. God, living in us and through us, has given us the right and power to establish peace and justice throughout all human life in true harmony with all creation. Mungu aishie kati yetu na ndani yetu, ametupa haki na mamlaka ya kuanzisha usawa na amani maishani mwa binadamu kupitia umoja wetu na viumbe vingine vyote. We believe in the living faith of our ancestors. Our way is not just a ritual or belief. Our way is a way of life. Tuamini njia za wahenga wetu na kufuata imani zao vile vile. Njia zetu sio tu ibada, bali njia zetu ni njia za kimaisha. Our way is not a random path. Njia zetu sio njia. Njia yetu sio njia isiyo na mpangilio. Njia yetu Our way begins with coherent understanding. Njia yetu hutangulizwa na maelewano dhubuti. It is a way that aims at preserving a knowledge of who we are. Ni njia inayolenga uhifadhi na maarifa yetu kibinafsi. It is with this conviction that we study the rich heritage of the African people. Sababu hizi ndizo zinazotuelekeza kujifunza urithi tajiri wa Waafrika wenzetu. The way is reciprocity. The way is wholeness. Njia ni ya usawa. Njia ni ya uzima. The way is unity and self-determination. Njia ni umoja na kujikakamua. It is creativity and collective work and responsibility. Ni ubinafsi wetu kufanya kazi pamoja na kuhakikisha tumelenga majukumu yetu. Our way is faith, purpose and cooperative economics. Njia hizi ni imani, madhumuni na kushirikiana kiuchumi. Our way knows no oppression. Njia zetu hazina ukandamizi. Our way creates. Njia zetu hujenga. Our way worships and praises the God of our ancestors. Njia zetu zasifu na kuabudu Mungu yule yule wa wahenga wetu. The way is life, the only way that destroys destruction. Njia hizi ni maisha. Njia ya kipekee ya kuangamiza uharibifu.